Edwini nikiwa bado kwa tumbo. Before mjue mother lisikianga wimbo. Ilikuanga spiritual, supernatural. Alijusuda takuja kama El Nino. Kalamu yangu ikabarikiwa na wino. Hayezi isha, hajui mwisho. Najua the mission, nendaga the vision. Na hiyo Kenya naivanga kwa shingo. No, no, so simple. Hatunanga maringo. No, no, so simple. Kitoka, kitoka, kijiko. Kenya number one again we go. Number two na pia three and four. No, no, no. Toka, kitoka, kitoka, kijiko. Kenya number one again we go. Number two na pia three and four. Toka, kitoka, kitoka, kijiko. Toka, kitoka, kitoka, kijiko. No, no. Likuwa champi before munivalishe medo. Before mjue nilijua siku seto. Nikeka grind yangu on another level. Sauti solo najua presidential. Na security yangu ninyiwa too special. National treasure, sentimental. Kushow up no mana wino wanga simple. Kushow up no mana wino wanga simple. Toka kitoka kitoka kijiko. Kenya number one again we go. Number two na pia three and four. Toka kitoka kijiko. Kenya number one again we